sihambile hlungu ngibuzwile imbezi khalile moya uphukile kodwa kuvele wena ya konke sekundlule yebo yebo ngathi sengithola ikhaya